beautiful record.
Mama,
it's like a Stefano Willis on in yonder room to ma. Yanto Hakaya, where I'm in for. It had them non tare. Nalena Hankele on Amala, Umari Montingo. And I don't know on Bamale Gonastale and Nani's ID.
I'll only touch.
But you made it again. Elecoba and Sanaba. Elecobi Tim. Changa Motam Mayera. Elecoba Bopena. Namata Samaya. Malenko knew to Mapako be get them Ponko Kera. Wani go tandan again. To Namalenko Moya. Mayo go tandan again. To Namalenko Matale. Wani get a second elaka. Utanana Fasi Moya. Wani get a second elaka. To Namalenko.
Alenyo acha mama kana mwigo ya nagotole parapata. Pingela galolo mnumpa toke mperi pambio sawa.
Nalege mbasa uti akanga lolo.
Bebe mwende kele ya panjo lolo mpaka ya kumi.
Nalo nalidu holele pambio. Kwa Yesu wali maliza. Wali maliza. Wana Yesu wali maliza. Pare kari fari.
Balengo ni utumwa. Elo na ajo wanabange. Balengo ni utumwa. Elo na ajo wanabange. Nemeleji wa miso. Lolo moya kusopoka. Nemeleji wa miso. Lolo moya kusopoka. Ekali ya mboku. Koka ya bole kimgiti. Ekali ya mboku. Koka ya bole kimgiti.
Konga na geto kwa salamu hayo ntimu. Kwa saba. Aki ya Mungu mpako manja na fikwazo mayira. Basi bwana kutaraza siwa kuanguka. Kera rona tarara hasa watuhu. Okwe na lakini otebe geka horele wishimo. Na chwara kakenu na poche hanke ni sukume. Inke tu haba afirizi ka hanke boko jatoke. Nutofia mpele geja hanke bisukuma maisha. Ahane shikola hanke java bele nanke ono okare. Na kuchu kocha kinehe. Anaba kemurungu ila kukucha kashikono ule mageto. Yani ukema na mwale yolo la kama la kuingira hakeni. Na mpile chakama unakucha noroka shampa nisu kume maisha. Inke naba afirizi kaboko chaka keno hanke bisu kuma. Tizola le nupe ye mweye mayo. Na tira kusuro chacho kabisi nane. Tizola le hake ye mweye. Na tira kwe kucha noka suro chano pante kao faita noka kula heki ikana. Mayo ejile weji kitono. Sulele chaka mayo na kuche, na jibi ache. Na teba hona kwela. Susana, na tala kweba mayo. Ame Susana, pari umalengo kani. Na tala kweba mayo, Susana, pari umalengo kani. Mungwa manina mayo, Susana, pari umalengo kani. Na tala kweba mame nyalo tanyo.
Wambie mtaani, atakani itaji na mbangu 000 na malizia na o, owizo mwana. Niite mama ya godoka ya manase aka muite pendo, maku moja. Hama mwane vile, okwenga kundi seremara.
Shabiki! Ale onani shibaka wa shabiki! 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 Shabiki!
shimpa mwana onchaji kate makono wiko lia nako turoko la pata. Mabasha,